Yeah, Mr. Good Vibes. Shout out J Cash, J Mool. Alphabetical Slowed. Yeah. Mwana mulu wale in the building punda ponati eh. Ela ela waka wata po wai hopu muli che. I'm killing it ni chose po pama wanna be. Mwachepa sana mfani kamu bwele koba mbili. Zina yanga ine iya mbila leta si. But ndabwa magelo wafuna ni wapase di. But ndabwa pene hapa nafika pa leta I. Nisikile mundu wanga ne ya make it look easy. Future king indine so hip hop we it is safe. Volo la uza menyesa we so full of ref. Ni wangono wali munga ine pano F. That's why all of us one day in a I don't give a F. Neso rapa choka temi ya mabagi jin. Mwana maya tipati mentality ni ya kuji. Nipase chabe zanga nigga don't tell me to pitch. Pali mane ni nasi ilapo X full of H. Nifuna ni jemo tiza futa na wakai. Mfoma kukujua mutu mwonga ni small at the eye. Gasuka mbandrama ni shukamba for my jet. Nina dream yote yako nyimbo na wajusi J. Mahete wa wishinga kutinza kamveke. Bazambia iza vina fulu ni chanda na K. All I do is win in a don't take the L. But on I invest you gotta train him on rail. Line, line after line in a game. Wabakuba nyonga malo wapa manje DM. Mfani kachema fire emoji ali 10. In speed ya mavesi monga chabeni pa TBN. Damn, easy week asendi sema yo. Bakopa la polaka atibwanji chera yo. Mugemu mwano umumuna paka wao yo. That's why I keep a small seko monga ni small letter O. Kufika chenu fika nankala na topic. Mwesi muzi wika fulu ni wako OP. Webanga tichile hapa manje balikunga. Bazimvela ukali kano nika barbecue. Ni idia nkujeno vamahala. Gelo wako na mupasa maraundi ya tatunga super na ara. One date za kapanga sense. Bali bine ni dumile phone holo cheka SMS. Fresh, I got kicks ngani karativa. Gaiwa niyo pamwewa yopela kufisiti. Wanga niyo fya mugemu umubali few. So no mercy, uziveche I'm coming after you. Huko siku rapa woy mvela kwa ivinga. Ufu na kuni challenge ubweleche vis-a-vis. But love life yanga you don't have a clue. But chichi dezi ineshima WCW. I love my girl sticky onela cheku my ex. Anyway, zara side hapa nilichemu flex. Ni pushing on my fouls on a daily. Ni haso no chipale usadabwe ni kagula my cakes. Lelo ndepe uza ziba why. Why nili fly wa guy kurapu niba mvesa dry. Ona hawa they already dead. Nifake popa list ya ma top 10 rappers ipa Z. Slush, Mr. Good Vibes.